Jode.
Batoto ba Kenya baba. Ba kibera kibera na mbanane. Dada ni chafu sana. Hey, hey, ya. Dada ni chafu.
Nashanga muna umu nikiwa na furaha ya majama. Nimewaona muna kijicho.
Wanataka niangamie.
Wanataka
niangalie. Wanataka niangamie.
Wanataka
niangalie. Wanataka niangamie.
Wanataka
niangalie. Wanataka niangamie. Wanataka niangalie.
Mamblena wameshinda kwa mangoma wanadai kolabo. Fizuri king and you know. Apana jambu wazango ni solo. Hey, hala,
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 hala.
Fizo the king on a dollar.
Hala.
Choma, choma,
choma.
Had the brain in a solar.
Hala.
Panels, cattles, papi don wana lola.
Hola,
hola,
hola.
Ambia migo sindo culture. Nikitinga ni mapache. Penda steki wapi paja. Kabla tuende seti ganja. Wezi ni buda naja. Cheza chini cheza low pose. Ohanga pohanga boss. Niko lit niko warm. Chicago bong.
Nashanga muna umu nikiwa na furaha ya majama. Nimewaona muna kijicho.
Wanataka niangamie. Wana niangalie. Wanataka niangamie.
Wana
niangalie. Wanataka niangamie.
Wana
niangalie. Wanataka niangamie.
Wana
niangalie.
Chulo eh chulo
chulo.
Pizzo de don papi chulo. Mlo eh mlo. Mwana mna deni sikule. Radi na stima.
Radi.
Mko wazima.
Tuko.
Wote nazima.
Uo.
Itaka zima.
Ite.
Wato lazima.
Kizu
kama mapima. Makali lazima.
Makali.
Alafu chachisha.
Chachisha.
Buda kalisha.
Buda kalisha.
Hapa kanisa. Padri itaka sister.
Ita.
Mshio ni Father Christmas.
Nashanga. Nikiwa na furaha ya majama. Nimewaona muna kijicho.
Wanataka niangamie. Wana niangalie. Wanataka niangamie.
Wana
niangalie. Wanataka niangamie.
Wana
niangalie. Wanataka niangamie.
Wana
niangalie.
Check if it is city shiki.
Check.
Number 9 Mississippi. Mshipi fit him super funga belt.
Funga.
Do the game piki piki. Liki liki hini bedrock. Veggies kuma kila wiki.
Kuma.
Liki na hii muziki.
Hey.
Goma safi bila kiki.
Bila.
Wana ume wana fiki.
What?
Level zangu hamufiki. Marafiki 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 wangu we. Asheni ngwai asheni ngwai. Tafadhali musigwai. Marafiki, marafiki, marafiki wangu we.
Nashanga muna umu nikiwa na furaha ya majama. Nimewaona muna kijicho.
Wanataka niangamie. Wana niangalie. Wanataka niangamie.
Wana
niangalie. Wanataka niangamie.
Wana
niangalie.
Wanataka
niangamie.
Wanataka
niangamie.